zidi to place wana pigo baridi mpes wetu shahidi mwenyezi
wanda wa modeva kokote nitaenda tusafiri together me and you leta kupenda paka kufa mahaba kutwa kuchanje wachawi waka iso mnamba forever me and you.
Shikamo, shikamo, wadi paraga zangu, baby, give me more.